It's chasing colleagues that I do too.
Oh, that's
Mr. Sexy.
Exclusive from King Jams.
Wangu kunjaja Doni shitapale fona kwa tae Banja bani kulo mutwe Tabaisi bafia tinga nashtika katumpa Kanashtika katumpa Mashotazi Formula nkakwa tanga sondashi Beyonce etaipi ya vana kashi Kakwa tano tine ndo tishimo Shebwa hile na mashinsha Dela ntilarimo muinsusha Nino mpala mapota ndara nekufunsa Poniposha banchito nekukununsha Nkesule posela sentiria Kukalaba sela pefya bupuba nshiria Uletini nsa mwabala pembela nshira Tindole lafye kensu kenshira
Palo Nanafika napona nadula Awe mwandi
Mbabu wangu kunjaja Doni shitapale fona kwa tae Banja bani kulo mutwe Tabaisi bafia tinga nashtika katumpa Kanashtika katumpa Tabaisi bafia tinga nashtika katumpa
Type ya mazino show off If when it's you baby you gon' know Enemy on sechimu baby Fuebo taco va puresha yama Ama chiki harisama Tulole la fekashi
Eno tukasamune
Tukawa ma who do you think you are Olo who do you think I am Kafumi hapo maybe paka ba perhaps Waini gelasi noti ya makaps Nganafika napona nadula Awe mwandini katumpa Inemo katumpa
Badi ambabu wangu kunjaja Doni shitapale fona kwa tae Banja bani kulo mutwe Tabaisi bafia tinga nashtika katumpa Kanashtika katumpa Focus on the mix. Narapso fede pano. International. Bagare wang. Bagare wang.
Focus beat.